Yeah, 254 plus 255. KENYA plus Tanzania. Yeah. Actually, when the movement has these two forces coming together, when Azaliwa Wipo,
the last warriors.
Yes. Amani.
Kikita, the pro.
Tunerudisha mangirima, ilete madilmani. Bila kuvunja madili tuyekia siliman. Vikao vya kujenga hoja so viroba. Wambie watoto gang gang ni huni sio slogan. Save yourself son, you need no Jesus or Muhammad. You different, young and gifted, more uplifted. We need more, make a tilili kwa generation. The impact, salvation and positive solutions. The nation needs a mau mau revolution. So keyboard warrior, unangoja nani aiboreshe. Peace na wana tunaisambaza kama ganja. Kwanza kanda ya ziwa mpaka bahari Hindu Tanga. Disemba mpaka Januari Makamba. The code up cause you a Black Panther. So react kwa Wakanda.
Tumebarikiwa hii nafasi kwa vijana wenye nguvu. Tuzitumie kwa vitu vya mana na sio vurugu. Hindu time ya kupambana na sio majungu. Na unachona kwa kinashindikana tumombe Mungu. Mababu zetu na tutegemea sindo soldiers. Wamesha choka waje kuegemea kwenye shoulders. Lengo letu la kwa take care liwe moja. Tuwape ulinzi tosha ulio near killer border. We need to share every little thing that we have. We need to teach each other how to behave. Tupa woga kando tufunzane how to be brave. We need to be rebooted. Yo, not like back in the days.
Asa ikalamu itapike wino divine kwa hizi kurasa. Mi upiga piga kazi kwanza kutulia uwaga after. Kifikishio message buro seke messenger kwa msalaba. Ujifunze kuwa star player ataka ujapata namba. Ambia mwana siyasa kura siuzi atoke hapa. Kabla jenge kwa ke mansion hizi marodi ya zibe portal. Ukumtani hakuna kazi labda kwa kindia gashada. Lili dundo nifike hapa wezi jua. Only God knows. Vile mavasu geuka chapter ndio breeder. Ligeuka boss man. Na siri itabaki siri. Bora tusha chapia next man. Aluta continua. Wejipange ndo utajua. Heri kinde ukonayo kushinda so unangoja hauko shua. Usijone mtamu sana kuna kipia chini ya jua. Mungu asanti kwa afya naomba nipate dua. Been poor, studied poor, still boy poor. Sijaikuwa hate ama mtiaji wea minia na itakuwa tike.
Una nguvu pumzi na afya kijana mtashi. Pigani ya haki, pingana ulafi, pingana unafiki. Majungu haya jengi. Una uwezo wa kufikiri kijana. Jenga ya leo ya kesho yanasubiri. Usipoteze muda jitume sukuma kazi sikuma ukibuma kwani jifunze ndo kubwa mani ujasiri. Unahitajika kufika unapohitaji husika. Panapohusu timiza unakwama wapi. Pambana changamoto misoto haishi ndoto azilipi. Usiposhtuka unalala fofofo vipi. Kwani unapotoka ni mbali. Kijana kaza ugoko dimbani.
Yeah. Usio. Out my window no bundle of George's. Big babies that struggle with poison. See hazy. So cover the noise with sweet medleys. As I gather my toys and kept checking if the murder my boys. Who kept scrapping in the garden when soil. I kept shaking from the thunder and toil and sweat. Ati kujikaza kisabuni haimanishi form itajipa. Nilikosa ansa vitabuni so naziandika. Mali spawns in azikuwa unikolu ukifika. Money talks na respond ikinita. Nyumba bila milango doi na itajika. Kwanza fagia kwako hizo chozi na chichisha. Tivijana ni famous wako so far. Kwenye kiti chofat kwa mazishi ndo order ya mwandishi. So na mother bit ndo ni dissect topic. Ati trana fanya fitness and knife edge profit.
Listen, tunapanga stanza kama ABC. We go back to the basic C. We go back to the street, tuna change chaneri. Atuwezi kulitreat, tumekete kwa paneri. Wakati mambo zinapamba moto, mitaa inachanga moto. Ujana kama maji ya moto, pambana usikali endoto. Kutoka street za Nairobi, sioni pisi kuna forgery. Dar es Salaam zinatumwa salam, tunafahamu penye ushindi haram. Tukizidi kujitoa ufahamu, kuna siku itamwagi kadam. Nizam kwa zam, jam kwa jam. Kio na sikio la usikivu utasikiza bitha. Tunatema line mbivu zilifrekti mita. Yeah,
the African ambassador.
Natokia ghetto slum town. Kibera tangu kitambo kulikuanga gun town. But we made it out, motherfuckers know it's my time. Hip hop, we bringing it back one time. Back to basics, we taking you back in time. Sign collabo, tushamalizana na kombe. Kikosi kwa kazi hadi tukafunge kama konge. Only way forward ni kunukisha kama shonde. Industry, kuikunywa yote kwa kakikombe. Yeah, I'm killing these flows and looking for holes. Really just running for dough. Ain't trying to be beefing with none of you niggas. Cause really you kids still teething. I'm in my bag, I'm on my level, so we shouldn't really be speaking.
The teachings of His Majesty, I and I. Rastafari, Ali Selassie, I tie passing by. You don't need kuji mwamba fire. How could justify lies? The options ni get rich or die, try. Nothing is impossible. Cause possible is something. No laughing. Politicians stop bluffing. Atua skizi tena sera zenu zime perish. Atua cherish. Tunawa shoot kama sheriff. jump round. This is how it goes down. Mabana wende sawa na mabosi wana flows town. Toka sare na maisha songa mbali. Angaika ipo siku takubali. We mkare au sio maisha.
As I walk through milango za grocery store, notice section ya produce imejazo kishop. Section ya snacks na nyama iko empty kwa shelf. Diet ya cholesterol na gutter press maratha na sell. Olo wako kikosa kupima chakula kuka dao. Jabaki umeswalo dao atakuzia kacha kula. Let's cut the chase. Luga lema nkuza food yako. Siyo tamaduni, zingatia tamaduni roots zako. Emotion waiters na matonge kwa social gathering. Watoto na ski breakfast kwa meza kikosa margarine. Poetry kwa adverts za products. Offer kwa magazine. Appetite driven na impasse za promo na coloring.
Taifa location nipo hapa nimesimama. Future ni leo na haso handi yomana. Positive vibes only.
No drama.
Never ever feel lonely.
Young, black and gifted, siwezi pota njia. I believe in God, man, mtanza mwenye nia. I wanna die a warrior, no drugs and shit. Kio cha jamii, that's why I stand still. Na yu wajibu wangu kama raya. Sogea karibu yangu nenisikia. Ni Tanzania na Kenya, pamoja tunawausia.
Yes, sir.
Amani kwanza, mengine yetafatia, yeah.